attack of fame. Easy has it cost you every single time we pray. Tukizipata tunataka more. Baba tukikosa you're the one to blame. Kuna kitu leo nimekam kuse. Umeniweza Bwana wangu, oh. Umeniweza, ah, Bwana wangu, oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Baba mbona ukapenda mtu kama mimi ukani hata kabla mini kuamini. Kuna mambo mengi ya cannot explain. Na sasa uwepo wako pumzi yangu, neno lako taa ya miguu yangu. Umenitosha, oh, lazima niimbe. Niweze leo and every other day.